Metal Gang. Once again. Sikiza hii. Lotion.
Producer Danko. Ati
mdoko kejani ameweza oro wa pokoma. Piga piga.
Piga piga piga.
Piga piga, mina piga toto, mina piga denge. Mina piga toto, mina piga denge. Lotion, tam tam. Sit boy, tam tam. Make D, tam tam. Kela, tam tam. Tam tam,
tam tam. Tam tam.
Napiga kazi queen, nipate ganji. Slay queen, kaki kam, nakatitu kama queen. Mangware zikifika, ninajua siko weary. Matime zikifika, ninasepa bukla. Na warumbo sana, kuwa kata kata. Nikichana chana. Leta kenti, ni washenare. Tuchape chape. Leta no maga, vaita kukemba. Kama kuna issue, ni uilete. Mia pana tambua. Come on the face, you ni tell hivi. Pana kwa na tulu, cheza dogo. Mbogi yangu ni ya watu wa mavela. Jima boys wa mta, penda vela. Huyu empress, mina piga piga. Nikicheza andawaba, muna die. Niko down, niko down, niko down. Mndoko cheza dogo, nishike chupa mbili tatu. Niki, 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 niki piga piga. Mina piga toto, mina piga denga. Mina piga toto, mina piga denge. Nina piga turu, tulu, zinitoke. Nina washa, nina piga tuki. Piga piga. Nimepiga hadi kamewaka wazima moto hawezi kukizima. Kimewashwa ukweli na kirungu ikimedi. Bado kanadaisha nikishika siwezi kumzika. Sababu kenyewe kilitisha. Manduru lazima zikatoke. Nikafupi lakini utajipanga. Kalivyojaza lazima nitasafisha.
Tasafisha.
Mina piga toto, mina piga denga. Mina piga toto, mina piga denge. Nina piga turu, tulu, zinitoke. Nina washa, nina piga tuki.
Piga, piga, piga.
Chapa, chapa, kama videre. Tunapiga videre kama wewe ni manze. Inama kidogo, rombosa kidogo. Kuonesha kidogo. Kama vile mi, kula watu. Tena vile mi, kupenda kuspend na mangeus. Na mangeus, na mangeus.
Pige mete, nasikia fete. Zimemushika, zimenishika, wote tuko fete. Atari, noma, fire.
Wasopo wako fito, wameni bamba tu. Wako rada mina dai kuwa beba tu. Tuko seti wote tukichapa jaba tu.
Atari, fire, piga piga. City boy, one and only. Fire,
for fire. Metal gang, ha ha.
Lotion,
walikwambia kikule demi yako nasikia vibaya. Tunapiga piga.
Danko de Lion.